case again.
Wacha wanosu wa maza jingi. Wafula zingwa ndisa jingi. Na kubanga yudo riprayingi. Gade ire mba muguraingi. Wempa na kukola bubika leze ngamba chuse.
Sirinji mukudingi sa udingi sono nono nori
Ulimba.
Nazudo ya galavirunji totali zaba bubu kaba kade na bakomo. Ibya pata futa pate na bigoba. Wadamu mwingi kugame no kufanana. Ibyo kukaba maziga katina bimala. Nimu mirembe njokaba singo. Katinku sababe yo joli. Onege na gembe cheli. Siri na wizibu na we. Aluke ni nanake.
Genda wana gwenze waza bada. Genda wande kama zika wenga wezeza. Genda wana gwenze waza bada. Genda ude weji wenga wekoza. I don't wanna waste my time. Kubangara kweso nyua. Zevine Eno munda nze tiri chuka mkwano labayo.
Wapitaka doma anga singa sifuna. Katinchi kute mkulaba danga wesesa. Kano masanya laso kutikunga kakuba. Mino wana labu nita
nalona. Genda wanda kweze waza bada. Genda wande kama zika wenga wezeza. Yeah.